DJShowstar.com.
Carry the
Addison.
J Max.
Empire Squad is in the boot.
Sharubaru. Balakuda.
Quail.
Tizio. Come on, anyway. Conquer. Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya na wana mano ya bipa kwa tikaisale na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga shifoyo kuwa broker kuli nekuya na wana mano ya bipa kaisale ama sale ndia spenda mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya na wana mano ya bipa kwa tikaisale na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga Shifoyo kuwa broke kukuline kuyo. Na wana mano ya vika kaisale ama sale nja spenda paka hedai.
Apankwa tesha chifukushi shivuelele numa shinyanga malushi. Focus yeka yeka nikalaba mupashi. Changa mukawete kufamu nolo kumoshi. Panda na mabengi bapwetela pwe mikoshi. Lazi pa zed pali fula fema pulling down. The more you wake up, the more they pull you down.
The more you wake up, the more they pull you down.
Under this crazy boy initiated, making more money my niggas it. Tinga na pona goi, kufuka te, kufuka ni paspiri teka adake.
Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale, na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga, shifoyo kuwa broke kukuline kuya. Na wana mano ya vika kaisale, ama sale ndia spenda mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Mano ya bipa kwa tikaisale na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapya shifoyo kuwa broke kukuline kuyo. Na wana mano ya vinga kaisale ama sale nja spenda mpaka heta aye. Shalu palu kumpia pama ekata sata kwa tika pama kulie na bala bala mukako apenda sata kwa timoko moko
nevenda shiashi muka tumbi izo kumpia ka.
Gata ukwete wanyela kusosi shalu ni timbwi na nguta muri sosi.
Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga shifoyo kuwa broke kukuline kuya. Na wana mano ya vika kaisale ama sale ndia spenda mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga niwe brokers kuni inebo kuya. Na wana mano ya bipa kwa tikaisale na nafunyo tumazani mpaka heta aye.
Champana na maniga wapianga shifoyo kuwa broke kukuline kuyo. Na wana mano ya vinga kaisale ama sale nja spenda mpaka heta aye.
Kevida, Kevida, J Max. Ninji kutishe tumba na kapopo kama zali. Shifuwa nefya upu wa mwena kuchipali. Teine ila type nina kuchikali. Bala mekana kulela mpeko mutukali. Bose wali ya zendala mechitundu olonti VIP. Jila ndane chisungu taba imono wa mano pano kalyo mshudu. Tupabike fiambole ya wine shushushu. Tu ya kofala pene nga na chuma. Shifuwa ya kunji shivati ndi wachuma. Amin gata chidivi le tuma. Upu wa kutia nipano vale kuma.
Yasi yandala makumosu wala suma. Ga wapu wala lawanika wala duma. Tatuwa seka tuwa konke chuma. Ifa maafu pa mwili ya lifuru. Black flesh, fly, suwa kili so. Jose ni ntunga, mwena kunsa pate. Wimbo na tina iso kupole kamu kemu. Amola pate mane, shifu hapo na femu. Bala, eke chuondo ngoma. Foku, limpia na vika mungoma. Lesari pala munete fishimba kumaafu. Nine chenda wapu. That's how we're doing it. Aim for your squad is in the boot. Ayo, J Max, I see you. My nigga Dizzy, yo. Big shout out to manager Shadow Party. Ayo, Coffee Mix, I salute you for this one. Mojo boy, Nimi Mona Nami Mona. Ayo, T Rex, Atishanya, bo. Shabba Light. Now I sent the ones in Abamona. DJ Solai. Ayo, DJ Unique. Na wambi, na wambi, na washa.
DJShowstar.com.